dajimsafi.com.
Hodari maliki ya wangu, onaga complain eo mambo sawa. Kende Dubai ya my friends, friends sema pali popote, ama unapataka kwa Donald Trump, sema pali popote. Tunu, nimepata tunu, tunu, umu tu, tunatamba umu, 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 tama mashubiri, mi amor, baby, bado utasubiri, te amo, baby. Kama yue vile sina kitu ya bebe madhaifu. Nikitazama